Yeah.
Good morning, afternoon, feeling it, you're saying I come as soon. Zinga family, yeah. Drift, track, Apankane Kanyamata. Jazzy boy on the beat.
Zinga family.
Mandundi na kofensi kwa babepele lampo ne punch. Apa ndeza na busy na bokansi. Nesa fia misi singa kankungwa chimwele fondeza vefimi. Kansi kabatungu.
Babepele la downfall. Bafo kumbwa na punch.
Kansi kabatungu.
Chamapele chansi maina mbande kula uno mwaka.
Kansi kabatungu.
Je para o cafe. Kara para o cafe.
Kansi kabatungu. Nile pinze nipanga katuda baheti. Kabatungu. Kansi kabatungu. Kabatungu.
Zinga family, Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Zabby Music Blog.